gafa tu imbere ubwango rutuye hafi y'urukundo ibyangu byemere akeba kagi wa muganga tuve hanze tubikore kare dupange ibyacu life dupange ibyayo ibyangu byemere iminsi ivuna ijanja ifoto ibengerana amasi yayahuma inzozi zidashira kunyurwa kirazira iyakubiswe mukeba yarengejwe urugo agahukundi kaberwa n'umugayo viye mu gicuku kinisha avuye guhiga ati muhungu uramenye isi niguhira tiza iyo uri mutuba wumva ari story gusumba ibona mu kirori battles every day every way nta n'umuri safe uri dead niba nta mutima ukomeye nta rukundo umuntu bwarazimiye gusa kama is a bitch umukino wo hanze ugafata uw'imbere urwango rutuye hafi y'urukundo ibyangu byemere akeba kagi wa muganga tuve hanze tubikore kare dupange ibyacu life dupange ibyayo ibyangu byemere iminsi ivuna ijanja kirazira kudataruka ukomeza uyimbire kuki buri inyungu yose ije birangira ibuze kugafata ntibigira edge petarivuze kuko ibikomere dutewe naho turakomeye ntabwo mbazwe undi mu biki turamabuye amaso yahezikirira abandi turagabuye wakorewe iki uzira iki haricyo urashoboye banzi bawe n'icyo gihe maze bagukarabe bashake baduteke iminsi kuko barababaje time nk'iyi ngiyi harabandi bo bakanuye wahoze imitima ku buzima butabakeneye nahoze muri bo kandi twabaga dutaramye uri mu buzima buno byose birashoboka uri buzima amahedezo burazimira tunyura inzira zigoye kandi zikatunyura twiremye mu dutsiko izi mvugo si ikibazo wa hanze ugafata uw'imbere urwango rutuye hafi y'urukundo ibyangu byemere